wrong. Konke kuzoba right, khululeka. Makhale baba. Yazi ngiyakuthanda. Ngicela ke sikhohlwa bunda. Biza bakda, sivele sibike lenda. Mina ngigcwele ngabe ngikuthanda ure. Mina ngiyashaya ngabe ngikuthanda ure. Sangabe, yazi ngiyakuthanda. Ngicela ke sikhohlwa bunda.